magaalada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta ayaa waxa ay martigelinaysaa markii labaad bandhigga dukaamaysiga wax soo saarka Kenya ee loo yaqaan Changamka Kenya Shopping Festival oo ay soo qaban qaabisay ururka ay ku mideysan yihiin warshadaha wax soo saarka ee loo yaqaan Kenya Association of Manufacturers. Qaar ka mid ah warshadaha iyo shirkadaha wax soo saara ee gobolkan xeebta ayaa iyagu waxay ku soo bandhigeen bandhigani waxyaabaha ay sameeyaan iyadoona ay halkan u soo dukaameysteen bulshada magaalada Mombasa qaar ka mid ah. Mudane Shafiiq Makani oo ah isku dibridaha ururka ay ku midaysan yihiin warshadaha iyo shirkadaha wax soo saara farcooda gobolka xeebta ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in bandhigani markii labaad lagu qabanayo magaalada Mombasa.
This is the second one for Mombasa and it's been there in Nairobi. And we are also planning to go ahead with the Kisumu
Or Shahani Changamuka or markii labaad ka fulinayna magaalada Mombasa ayaan hore waxaan uga soo fulinay Nairobi haddana waxaan ku soconaa Kisumu waxaan ujeedkeena ugu weyn u yahay inaan xoojino xiriirka ka dhaxeeya dadka dukaameysta iyo wax soo saarayaasha Kenya waxaan rabeenaa ka codsado qof walba inuu taageero wax soo saarayaasha Kenya iyadoo ujeedkeena u yahay Kenya ka gado Kenya ku dhiso
I want to urge everyone to support the local industry please buy Kenya and build Kenya
ku xigeenka safiirka waddanka Uganda wana fadhiya waddankaas Uganda magaalada Mombasa ambassador Paul Mukambi ayaa waxa uu si rasmi ah uga jiray xariga bandhigga dukaameysiga Kenya ee magaalada Mombasa isagoon halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka soo qayb galka bandhigani
the consul of Uganda here in Mombasa based here in Mombasa we are very happy to have this interaction and association
waxaan ahay qunsulka waddanka Uganda oo fadhiya magaalada Mombasa waxaan markii hore aad ugu faraxsanahay in aan idin kala soo qayb galo ururka ay ku midaysan yihiin warshadaha iyo shirkadaha wax soo saara sidoo kale waddankeena waxa uu leeyahay ururka ay ku midaysan yihiin warshadaha wax soo saara oo ah shirkad aad iyo aad u weyn waxaan doonaynaa inaan xoojino xiriirka u dhaxeeya labada dal ee dhinaca ganacsiga
so we want to see how we can further develop trade between the two countries
bandhigani mid lamid ayaa waxaa la filayaa in dhowaan sidoo kale lagu qaban doono magaalada Kisumu iyadoona halkaas ay ka faa'iideysan doonaan qaar ka mid ah warshadaha iyo waliba sidoo kale shirkadaha ku yaala gobolka Nyanza ee dalka Kenya Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta Star magaalada xeebta Mombasa